Elijah remix.
Loko uzautwa ngoma ikukula kukula zvika radio la kungena ingena ngakai yeto swi. Iloko sejara kabva ngorifikira. Ndokuswe bakatibona. Ende kutanga fanyana. Ndokuswe.
Nekunda wine kama puto.
Kwaswe.
Anatame na kutama. Kama nini kama putumpe. Ene lava same.
Ende kutanga fanyana.
Kama nini kama puto. Anatame na kutama. Nekunda wine kama putumpe.
Kwaswe.
Ene lava same. Tala sensu vaka maputu minzi chikele. Menzi tunzuke vanavanga. Menzi tunzuke shumashanga. Jingalo vaka maputu. Ni umese mali ya mina. Ikutaka. Puta ni kombela mali ya mina. Ikutaka vama kwero. Ni langu teni. Ni tikomba nirina nsatike. Ay, ni chubuke. Niti gomba niri nansatike. I never thought I would come a day like this. I would be crying cause of you, baby. Nyuku amina uelele boyeni. Ambila sini ngaringe kakame uelele boyeni. Wema
uelele boyeni.
Yeah.
Fresh Out from NigerRemix.com.